Green money.
You know, they call me ZZ now. I wanna take you back, you know? Come on, what's up, man?
Yeah.
This is a brief ad. Green money. They call me ZZ, you know?
Let me ask you a question. What would it take for me to get your attention? You're my kind of guy, and I think you fly. Your shoe game, all right, probably kick you for a while. I kinda like your style, but most of all, your smile. I saw you on Facebook, so I know how you face them. Relationship status, single, ready to mingle. Wauliza washikaji ninashindwa kunywa maji, inakuwa sana kazi haujui. Najaribu kuhifadhi chozi langu kama maji, inakuwa sana kazi haujui. Wauliza washikaji ninashindwa kunywa maji, inakuwa sana kazi haujui. Najaribu kuhifadhi chozi langu kama maji. Closer to me.
Ndani siwe kiinje na feature city. Nakaa kime, tuna discuss tukiwa wawili on a. Oh, now, wazusho na dis. Katika vyote baby, you still on top of my list. Then, vitu frani, kakawaide baby. Me protector and provider. Nakona wewe, siju wengine wanaona nini. Nikiku cheki, so nikingini na yuna mimi. Nipe faraja, nikiona dhiko juu ya mawa. Nipe mapens, baka masnitch na wapagawe. Walo upita, tuwapita katu wajui. Tini wapens, tushishie kwenye wadui. Tumeanza chini, so mpaka tufike juu. Tukifike juu, siku na beautiful view. Haiwezi kuwa peke yangu, it's just me and you. Na kwako baby, limedata, can't get it.
Closer, closer, closer.